Amagezi go n'ebirowoozo byo. Beera mwekakafu mu buli kyokola. Fumba emigaati bulijjo. Gabana ebirowoozo byo. Obulamu bwa kiseera ennyimba lwe lulimi lw'obulamu. Wekyuse mu ddiiro. Siweka. Sumulula amagezi go n'ebirowoozo byo. Free your mind and soul. Sumula amagezi go n'ebirowoozo byo. Free your mind and soul. Free your mind.